Dear God, tis a boy again, Elijah moja tena.
Umekuwa like a teacher to me, unachoniambia nate, kikona nifurahisha, upendo kwako wezi isha. Tena like a hero to me, adui akija vita na win, God akiunachachisha. Mbinguni tutapiga picha. Hey, oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Tena iweje nikuje nikupinge, nisije kukwabudu? Tena iweje jeje nikuje nikupinge nge, nisije kukwabududu? Oh, tena iweje nikuje nikupinge, nisije kukwabudu? Nisije kukwabudu dadi. Tena iweje nikuje nikupinge, nisije kukwabudu? Nisije kukwabudu dadi. Hey, the winner,
winner,
nipiganie vita,
winner,
you are the winner, God,
winner,
mwana mshindi wangu,
winner,
you are the winner,
winner,
nipiganie vita,
winner,
you are the winner, God,
winner.
Hey, 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 kiongozi wangu, daktari wangu, mwalimu wangu, kiongozi wangu, daktari wangu, mwalimu wangu, pokea sifa.
Kwenye giza we ndo mwanga wangu we, sogopi hata wakiponga we. Minanga kwenye giza we ndo mwanga wangu we, sogopi hata wakibonga we.
Minanga, minanga,
hey, winner,
you are the winner,
winner,
nipiganie vita,
winner,
you are the winner, God,
winner,
mwana mshindi wangu,
winner,
you are the winner,
winner,
nipiganie vita,
winner,
you are the winner, God,
winner.
Hey, 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 kiongozi wangu, daktari wangu, mwalimu wangu. Hey, 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 kiongozi wangu, daktari wangu, mwalimu wangu, pokea sifa.
Tena iweje nikuje nikupinge, nisije kukwabudu? Tena iweje nikuje nikupinge, nisije kukwabudu? Tena iweje nikuje nikupinge, nisije kukwabudu? Nisije kukwabudu. Tena iweje nikuje nikupinge, nisije kukwabudu? Nisije kukwabudu.
Hello people, you better respect Elijah Moja, the president of Kami artists. I'm so humble.